na 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 na. Akeni Moze, aman, aman. Kulaba mu maso gange, future mubula mubwange. Obudde bwe buziba, kulaba mbiroto byange. Otuddawo we tunyumya, oli mu kifuba kyange. Lwaki osalawo okole bw'otyo ku mutima okume kyoto? Gano mayengo ndi mu lyato, nyamba togaana no. Okimanyi omutima guluma,
okimanyi
love eruma,
okimanyi
okimanyi naye lwaki onkaabya?
Okimanyi omutima guluma,
okimanyi love eruma,
okimanyi
okimanyi naye lwaki onkaabya? Ninga kagali okutali lujegere, ndi mukinya gw'olinnye ku masengere. Setegera nze nambugumye, sirina yamba nyige ku kigoye. Okimanyi okimanyi naye lwakyonka?
Okimanyi omutima guluma,
okimanyi love eruma,
okimanyi
okimanyi naye lwakyonkaabya?
Okimanyi omutima guluma,
okimanyi love eruma,
okimanyi
okimanyi naye lwakyonkaabya? Sirina mulala, omutima kwe guli Maria. Oli mulungi wambala, baby. Obulamu bunyuma mu nseno, gutabula kacayi nga ndyawo. Kirisanyusa bambi mukwano, ulisalawo okomeweno.
Okimanyi omutima guluma,
okimanyi love eruma,
okimanyi
okimanyi naye lwakyonkaabya?
Okimanyi omutima guluma,
okimanyi love eruma,
okimanyi
okimanyi naye lwakyonkaabya?